me. Nikki pull up on a jua watagwan. Back it up, veteran. Tension, everybody on the run. Sina jua bad man, a kosi gun.
Ya leo ni risky, niko na bro na kam na hana discipline. You act around, you put you on the big screen. Tuko sherega, they achana na sisi, achana na sisi. Ya leo ni risky, niko na bro na kam na hana discipline. You act around, you put you on the big screen. Tuko sherega, they achana na sisi, achana na sisi.
Dirty shoes, tuki haso kanero na nja. Risky moves kama blende na dem kicha. Breaking news, ili mkata masikio kaslice. Yo anapenda umbea. Dengele Nicole, ati ako home alone. Ze wake karawa, yuko home, amenda patrol. Haikuwa for long, butake lipata kwa form. Vile nilihepa na shangaa, nilifika home. Kutumia kichwa ka dispenser mate. Kudishi mutura hena firi firi. Umelewa sana set ni mbili mbili. Sa kumi na mbili na mademu wa wili na kumbe hauna ki. Nikipula kona jua watagwan. Back it up, veteran. Tension, everybody on the run. Sina jua bad man, a kosi gun.
Ya leo ni risky, niko na bro na kam na hana discipline. You act around, you put you on the big screen. Tuko sherega, they achana na sisi, achana na sisi. Ya leo ni risky, niko na bro na kam na hana discipline. You act around, you put you on the big screen. Tuko sherega, they achana na sisi, achana na sisi.
Na cheki mira na unamse alien toka msupa juzi. Yakini cheki pia, 1, 2, 3 for you. Risks nita take pia, please pay attention. Nikalipa naka tip juu. Fia ili ni face, nika spit back to his face. Tag love before I leave, yonshi kanjwanga na kunbusu. Laitandosi na sishtuke miu kwa ganari. Handbrake ili fail, break dance ika to save up. Boy watch your step, road to riches iko risky. Made a made a meal scream, neki fall in love. Picha na mimi maa, wejua ni risky. Kikulacho alishinda njaju sina nguo. Beat killer, killer beats, nama nite whisky.
Nikipula kona jua watagwan. Back it up, veteran. Tension, everybody on the run. Sina jua bad man, a kosi gun.
Ya leo ni risky, niko na bro na kam na hana discipline. You act around, you put you on the big screen. Tuko sherega, they achana na sisi, achana na sisi. Ya leo ni risky, niko na bro na kam na hana discipline. You act around, you put you on the big screen. Tuko sherega, they achana na sisi, achana na sisi.
Emmy, 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 Emmy.